okusikirira mu bitositosi ebigere byange nassa ku lwazi anyweza amagenda gange Mukama Katonda wange sikiriza nkwebaze kuba onsonye n'oluyimba olujja mu kamwa kange kangutendeze
Katonda wange
kuyimbire
bulijjo nkusinze abanaala banga bakutende nesige kale linnya lyo Mukama Katonda wange sikiriza nkwebaze Sinze abanala banga bakutende Nesige kale linnya lyo Awele kwa omukisa Omutwe yesiga Katonda Natabasa mochitibwa Abambalala nababalimba Kubanga balinga bomunda Nebela Sana wanubanga balinga wamona Epera kuliba kusana wanubanga Mukama Katonda wange Sikiriza nkwebaze Umoza nenoru imba Oluja mukama kange Kangu tendeze
Katonda wange
Kuyimbire
Bulijo kusize Abanala banga bakutende Nesige kale linnya lyo Mukama Katonda wange Sikiriza nkwebaze Umoza nenoru imba Oluja mukama kange Kangu tendeze
Katonda wange
Kuyimbire
Bulijo kusize Abanala banga bakutende Nesige kale linnya lyo Bwe sonyi baswazi bwe Abalabe bange Basi bwe nyuma banyome bwe Abasanyu kilanzo kulaba kami Mukama Katonda wange Sikiriza nkwebaze Umoza nenoru imba Oluja mukama kange Kangu tendeze
Katonda wange
Bulijo kusize Abanala banga Nesige kale linnya lyo Mukama Katonda wange Sikiriza nkwebaze Umoza nenoru imba Oluja mukama kange Kangu tendeze
Katonda wange
Kuyimbire
Bulijo kusize Abanala banga bakutende Nesige kale linnya lyo Zibwe nyuma banyome mwe Abasanyukira nzo kulaba kabii